the beast from the east. Amani Patroni, nice and slowly.
Let me walk with you, talk to you, know how you feel. Songa karibu, benzi wangu, you're so sexy.
Nota basamu, kila siku juu yako.
Songa karibu, benzi wangu, you're so sexy. It is you I think about when I wake up in the morning. You I think about when I'm walking.
Moyo wangu dunde kwa masekunde, ni kama nimefunga dude ama nimepatiwa recording deal ya bure. Ndio sababu nataka uwe wangu wa milele. Your smile, the way you walk, the way you talk, inafanya kila mtu aseme oh my god. Inafanya heaven and earth to come to a stop. Sema kweli my girl, you're too damn
hot. Let me walk with you, talk to you.
So sexy.